Abakulira kachika keddembe ly'obuntu mu Uganda ka Uganda Human Rights Commission bavuddemu omwasi bwe batadde kuninga bana byabufuzi okubanyonnyola lwaki batwala abaana mu nkungaana zaabwe z'ebyobufuzi ekintu ekiviiriddeko eddembe ly'abaana okwongera okulinnyirirwa olutuukidde olunaku olwaleero kidiridde waliwo enkungaana ez'enjawulo ezizinga zirabwako wano na wali nga zirimu abaana ng'abamu ku bo balabikira mu mbeera ey'okuba nga baasindikiddwayo nga bayise mu mbeera y'okubakakamu Simeo Nsubuga kamishona okuva mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu ng'asinziira mu lukungaana lw'abannamawulire olukubiddwa ku kitebe ekikulu eky'akakiiko kano mu kibuga Kampala Nsubuga w'asinzidde n'alyoka agamba nti balina okutaasa okulinnyirira eddembe ly'abaana nga bassaawo emiziziko gyonna era n'asaba buli muntu akolenga bw'asobola okulaba ng'eddembe ly'abaana bano balisigaza baleme okubayingiza mu nsonga z'ebyobufuzi kubanga emyaka egy'okulonda abaana bano tebana bagituukako
tulabye nti wabaddewo engeri eziwerako eddembe ly'abaana we lityoboleddwa ate nga lirina okukuumibwa era bannabyabufuzi bavunaanyizibwa abazadde bavunaanyizibwa bannaddiini abakulembeze b'ebyobuwangwa ffenna tuba tuvunaanyizibwa kubanga abaana bano gyemiti okuggumiza ekibira ate be bakulembeze b'enkya nga tulina ebitongole ebirala bivunaanyizibwa ku ddembe ly'abaana tukubiriza bekikwatako ti mu kaseera kano ketulimu naddala ennaku zino entono ezisigaddeyo okutuuka ku lunaku lw'akalulu olwa January 15 omwaka ogujja tukole ekisoboka ffenna okulaba nti eddembe abaana tebikyobolwa mu biseera bya kampeyini tebikyobolwa nti abaana tebatwala kulaalizi kubanga abaana tebanatuuka kwesalirawo
ono agasseeko nti beetegese ekimala okuvunaana omuntu yenna oba munnabyabufuzi anaasendasenda omwana okutuusa okumuyingiza mu nsonga z'ebyobufuzi n'okumussa mu nkungaana naddala